Sahle kancane, Iti babili batata banja baba batina ngale ngoma ngoba Siachonipa, siabaza bandu, siyonlocha mamu Iti ngenbonga banandelbe kuke mnemza nengoba Kati mangfige njimeni na mkata kate matati na ngzulisele kwa vetu asale kantele na wabangzulisele kwe zalakaba Kwe zalakaba za ngzulisele kwe zenyone mchope Iti ngenbonga poskata nani poskata gazi Koktale zvini no mimfula zingmecha kwa jana chimpana shaigo maso wesega Tina boze bakbono mchunega no gila Yabonga mthobeleli mfoka ndzobo ngoba ubhekele ihashi kuqala nomngene endimeni maqedelenza kahle endimeni bajabula abantu kumanje ngikhuluma Yakubonga makhata phindelela mfoka baba ngokukholelwa kimi wathi mfana shaya ingoma sokwaseka thina mfana ngowakitsho nangeso sisilala Anyakaza kancane umfowethu uzwayo Anyakaza kancane umagawula wathikhuphuka lapho mfana kithi khuphuka mfana kithi khuphuka mfana kithi kulethi 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 Ngithi ngishaye le ngoma wajabula iseshayo somlungu mfoka baba Bajabula isifiso mfoka mpanze sho uthe mafakiza uyinkunzi yokukapa mfana wami ngiyakutshela mina Jabula unzunda phansi emtsheza esikhotho thi Kuphuka lapho sikhatha siyakuzwa thi Bajabula usho kwami mfoka mbumba Jabula uthi uba mfoka zulu Unethezeka mfoka sibiye muthi wathi woza mafakiza siyayizwa ingoma iyona mfana kithi ungashintshi ubambe lapho nje ungathi ungashintshi mfana wakithi iyona Jabula umkhulu sigabagaba usikazi umuntu ngomphambili phansi le wawohla wathi Kuphuka mfana kithi sikulethi manje nakulethi mfana sayifuni ingoma iyona le mfana siyifunayo Kuphuka lapho mfana kithi Ngithi ngimemeza umqinisela bathi uthuminithi umfoka ngiba Ngamemeza usakhile umfoka bami ntyandane exobuda Ngawoshuwa bathi ndikhosi yamagida mbola Ngamemeza uzeluleka usitheli sodaba umfoka gwala Ngamemeza uwazi umbhedu umfoka mncube ngathi bafana bamgcobane kancane Bafana kwazise thina sizinsizwa siyayishaya ingoma futhi sidume kahle ngengoma emnandi Ngamba nombongeni umfoka babo uyakhoza nje uyakhoza ngentambweni Bekhona ukunze bofu ubasikidi ubalansile nje ziyakhala mntanami Tshelwe mina wethu mafafuke njengedanga bani njengafusha uzibulale mawuyibona Uphuma nje obheka amanzi izokali kulindile Sengembe Sikhatha bo sikuthumba
Sikuwa sikuthumba 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 Sikuwa sikuthumba
Sikhatha bo sikuthumba
Sina sikuwa sikuthumba
Sikuthumba Sikuthumba Sikuthumba
Sikuwa sikuthumba
Sikhatha bo sikuthumba
Noma vestera
Skutumba, skutumba, skutumba
Sino skutumba
Skata o skutumba
Sina sati ngulubeta Tisa suta suma Skata o skutumba
Skata o skutumba
Sina sati ngulubeta Tine ganta goya Skata